because of that, akona confidence kwa hao mbaya sasa.
So for return mbaya cause both houses are now, man.
Yeah. Eh, na at least moja anaweza sema order.
Ingine kwa disorder.
Ingine jua kisema order jo.
Ni ngumu. Lakini wamemua kolea.
Hati ni ngumu. Ni ngumu. Yes. Pigwa ngumu na sikirai na jitetea nimeonya ngumu.
Juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu. Watch it tu.
Na tukiendelea na show, lazima tukuremind kuwa GoTV inaonyesha games zote za Euros. Na sunajua kama siku kama leo hivi kuna games zingine za nguvu kabisa. Kuna Romania inacheza na Uholanzi, alafu pia kuna Austria inacheza na Turkey, si ndio? So ni okay. Team gani mnasema? Yaani Romania na Uholanzi mlikuwa msha predict, are you still sticking with your predictions?
Yeah, mi bado niko na Uholanzi.
Yeah.
Mimi pia ni Uholanzi bado.
Mimi juu ya Romania.
Romania mimi si watami. Romania tu nilijua sababu ya Andrew Tate.
Mimi niliwaambia jo. Mimi kwa naijua kama Romania. So mimi naona timu ya Romania itabaki ime proceed. Alafu Austria na Turkey, mimi of course nilienda na kijana mwenyewe Alaba. Alaba hapo jo nikaamua ni Austria. Israeli chagu Uturuki.
Uturuki you guy. Uturuki. Okay. Maka mwisho si Mesut Ozil ametoka huko you guy, lakini sasa vile walimfukuza. So mwa football utoka huko.
Oh, so nchikio. Mesut Ozil anatoka huko. Na pia ile suti yako ya special utoka huko. Kwa hiyo special era ya tunafaa kuidrop. So, kusisha hiva. Sio, isha hiva. So, baki vile tumekuambia, Euros 2024, Euros ziko GoTV. Baki umechukua GoTV Plus. GoTV Plus ni 999 shillings only. Na inakuja pia na the GoTV Stream. GoTV Stream, of course, unzaitumia kwa phone yako. Unzaitumia pia kwa tablet zako. Alafu, of course, hizo games za phone unazipata zikiwa in HD. But still kwa nataka kuchukua the higher packages kama GoTV Max, GoTV Super na GoTV Super Plus, zote ziko na games zote za Euros. Unajua, na sasa hizi tumefika ule wakati wala dalala salama.
Walala salama.
Mulicha kitu ile bao juu ya hii kijana inaitwa Bellingham. Uliona hiyo bao?
Sikuona you guys.
Almost kwa ni
stoppage time. Kijana Bellingham. Tukona zile gani? Kuna kwa wadha mwa tukona zile gani? Ile shengi ya kitambo.
Gani ya?
Ile kuchapa ball hivi.
Ile bicycle.
Kwenitua? Bicycle kick. Kwenitua?
Bicycle kick. Kata nimesawa jina haki.
Atukuna ita wadho?
Zizi. Kwa na jina fulani.
Kuna ita jina fulani.
Kwa na jina fulani kashengi nimesawa.
Kwa kitambo jo. Kuna jina tukua tunaita. Yora ya jo.
Alipuka alifunga boka hiyo?
Yeah, bana.
Kwa hivyo real si kuangukia.
Ile kitani hatari. Alafu najua. Dude na kuwaka 21 years old. Lakini mbigi. Jona kuchapaga shoulder hivi. Jona enda kwa nyanyako.
Kwa na Bellingham.
Ian. Kwa na nyanyako yuko tuned into GoTV. Yuko nene. Yeah. Jose vila tumiambia wase. Euros 2024. Euros ziko GoTV. Eko nene.
Eko nene.
Alafu of course tumekuwa online. Na online, one of the best images nishaona this past weekend. Ilikuwa images za mzee mwenyewe Oscar Sudi jo. Oscar Sudi alienda. I don't know kama ilikuwa ile club yake. But jo alikuwa tu pale jo. Alafu dema amemwekelea ile kitu inaitwa Nyashinski siku hizi. Nani inaitwa Nyash. Alafu jo. Sudi jo alikuwa ameboeka mbaya. Jo anashindwa jo iko.
Alikuwa na rombosewa.
Yeah jo. Ian, ulichekia jo sorry.
Mimi nilicheki you guy. Unajua kurombosewa inafaa kuwa na effect. Tuliona boy wetu pale Atlanta.
Hey, you guy jo. Sinirudisha.
You guy wezi compare huwa Sudi. Wezi compare wa Sudi na wa Dallas.
Atiwa mungajua Latina. Itina la Latina. You guy.
Situ nasema viva.
Ulatina. Yeah. Alinifanyia hivi. You guy jo. Alafu unajua ilikuwa the first nanga nimeguza kama haina kama haina nguo like the last haga niliguza ina nguo ile si wife ni 10 years ago so ilikuwa juu ya nimeguza niko like ndio niko na familia lakini you guy itina la latina
kwa hivyo huwezi compare ya Sudi na hiyo
Ah, siwezi. Ah, ule ni professional jo. So kuna huyo kwanza sikuambia. So kuna huyo ya hiyo itina la Latina. You guys lakini place jo alifanya nika feel kama fala jo. Msikieta niliwaambia story jo. You guys jo ni to respect jo. You guys. Hata nakaka kanad jo kametoka Silicon Valley. You guys jo kanifanyia mambo ile. Yesu Kristo akufurahia kwa. Kwa sababu ilikuwa sato. Ilikuwa saa to usiku majuu. Na hiyo time ni una add 8 hours. So tuseme kama ilikuwa around saa 5 usiku. Inaanisha ilikuwa saa 1 asubuhi Sunday
7 in the morning.
Siku ya Yesu Kristo hiyo. Mimi niko pale tunatenda dhambi. So hiyo ni hiyo. Alafu sikuambia vile nilishia nini? Vile Sunday ilikuwa masaa za ATL. Huo kijana anaitwa the Mr. Yeah, Brayo. Brayo kanipeleka kwa club pia ya ya nini sasa ilikuwa ma blacks tu
kwa madema blacks na stripper
shuke kuna demo moja alichapa hivi akashikilia ile pole afu akapanua mikujo alikuwa anapeleka juju anaona tuka pink tukako pale tukako
alikuwa jamaa ngoda
ninde you guy kwa Kiswahili sanifu raucha kwa Kiswahili sanifu uchi wa mnyama hiyo. na si mnyama watu wa Paris Hilton.
Kwa mosquito wa majuu you guys wanakuganga.
Hiyo sasa hiyo ni ATL. ATL wamekubaliwa kuwa ndende. Alafu on top of that you guys ira yake mwa iko nene jo. Ikalipa jo kengine jo. Waka naita the girl with the tattooed butts. Okay. So akadem kalikuwa na rasa fake alafu imechapwa tattoo jo. Kasha kuja hapo kaka. Haiku ni bamba sana kwa yule mlatina lakini still pia ilikuwa poa. Kuona like the girl with the tattooed butts jo. So una notice is original. Mekwa hapo jo.
Kwa na majimaji ndani.
Jo hapo bana niko tu natenda tu dhambi tu sikia Yesu Kristo. Kwa hizo hata nimupele kwa saa 2 usiku na ni Sunday Kenya. Natenda dhambi jo. Yeah, so
tena hiyo nini ndedhende dhambi.
Yeah, sasa ilikuwa ndedhende dhambi. Ule mlatina alikuwa mevaka thong, kata kundu like cha. So na chikio, huu mwingine jo ilikuwa ndedhende. Alikuwa mtu akiwa na ngodha, lakini vile alianza nini jo akakavua jo. Ufiti ya jua kukapitisha karimu na wapua. Kusitaki hiyo.
You guys, jo, hizo ni temptations zingine.
Ni temptations. Ikosa mimi.
You guys. Protect the innocent.
Yes.
You guys, yeah. Ya kasi tuneza iti wa makarao. Hey. You guys, tuneza baki tume. Tuneza chini tuko Dallas ndani. Maiga luzo osavu nambia. Nishiko matako ya.
Racha. Yeah. Meja rai, ikuna njaka hini zanza.
You guys, yeah. Jaki yaza kubua.
Kibua.
Hey, madam, you should have removed it too, ama nini. Hey, you guys, yeah. Jaki yaza kubua, yu ni story ingine.
Yeah. So, a big shout out to the Mr. Yeah. Sindio? So, back to Oscar Sudi.
Sudi yako wana kafili. Vile ume explain. Vile ume explain, yani, haiku ina mparaha. Jo pale unajua kichapa grind you guy. Grind unafaa kuina kutoa mawazo. But I think your grinding ilikuwa ina accelerate ile grinding amekuwa kipitia hii wiki.
Imekuwa arafu one you guy.
Yeah, kulikuwa na hiyo ingine anainuliwa kichwa, anatraiwa mapek kwa uso. Because mimi nikichekia video niliona is this Oscar Sudi ama am I seeing my own things?
Kalikuwa ameboeka jo.
Ilikuwa tu. Sono neka yuka.
Lakini Raya nashindwa nini? Niwe rais amekufanya ukakuwa kwa tajiri. Mimi ni kwa rais ni za jam na Raya. Changamka. Ile ya US ya look alive.
Ya look alive.
Ya unakate.
Ni support bill. Ha? Doyen. Uko na lap dance.
Uko na Maybach wa parking lot. So, Mr. Raptor. Wewe unafikiria ira yako ina mboni kusitu kama mli notice. Dema alikuwa anashika kichwa cha. Dema shaikushikaga kichwa ile time kuna ni mtu anasikia katuka chill flat kama ndio like eh. Shida zangu
zote. Yule unabembeleza alafu unajua alishikwa hapa and then akalalishwa hapo juu ya boobs you guy ako. Ako dukiraya. Haya Mungu usicharibu tena kuniweka maasa. Unajua? Unajua hizo vako. Hizo vako ni za kufanya umbao. Na ile ile kunaka. Leo styles mami. Mata mnacho ni mtu wangu. Wewe unachaa kupea hiyo lap dance, unafanyanga lap dance. Lakini leo unachaa toyen ametuambia amekata on expense ya watu kama sisi ya raha. Sasa kuonekana tunakula raha. Wakenya wataki. Mtu kama mimi niko na Maybach. Wakenya wanasema wataki Maybach. Ndazo ni kajina na mna gani? Alamu na jua, kademi you guy. Sajia kalikuwa kana...
Kalikuwa kana grind.
Alafu unajua alikumshika nikata ikushika. Ameshika na mkono moja ingine kuku down you guy.
Yes, ni ile mawazo
cha. Ile mawazo mbaya.
So that I could imagine conversation we're going to have. So your demka huyo akikujaga lazima mu have like a conversation. Unajua like especially koko stressed. Unajua. So inakuwa gala ikunza kuona mwambia how your life story. Check. Kama unajua ni game wa kuchoma.
Wewe walikuwa na bonga.
Yeah, I'm going to be to you like that baby. So I'm Mr. Shida. Shida mimi ndio I'm married man you guys. So love sikwa ilikuwa ile tu
love dance like that baby.
Yeah. But sasa try to imagine. Ojaranijo, Sudi anakaa kufungua roho.
Do you like that?
Yeah. Kama ni Sudi na anauliza maswali. Inabidi ujibu joy.
Inabidi ujibu. Juu kama sasa niko sure kabisa huko mahali alikuwa ulizangi you like that baby.
Ulizangi hivyo.
Juu nakaa kale ndani. Inakaa maeria za LD na huko ndani. So nakaa kuuliza nimekalia ile yenyewe ama nimekalia kando? Sudi hapo. Umegalia mapacha madam. Zazu na mnaka. Yini lap dance gani na nikalia makoti. Galia kwa chuma enye. Yuki alafu na wajwa ma conversations. Vile anani Ruto of course anasema ataki. Waoneshane.
Opulent.
Bas vile alisema kwa interview ataki. So Sudi yako na stress because sunajua kwa na meiba. So kademi kuna mwambia tukimaliza hapa tunaenda kwa meipa. Usitaje hiyo meipa tafadhali na kuambia. Usitaje hiyo gari. Hiyo tuliambiwa tusikanyage. Sasa mimi hata nimerudi kwa Mercedes Benz S550 ya maskini. Sasa Ruto anipeleka kwa magari ya maskini. Na nilikuwa nimesema meipa. Na kuambia acceleration na kanyaga mafuta 10 seconds imefika hata. Toyo nakitaya tuongea na mimi State House. Natoka gare na takataru niko huko. Sasa na lazima nitumie Benz. Namaliza 30 minutes na shindo maisha ya maskini nitaweza. Ile kamera tu uko mbaya. Hapo ndio demo na mwambie tulia. Tulia sana.
Notice okay hata ni dressing yake. Alikuwa tu ni kama alikuwa ameboeka
yani. Alikuwa ameboeka
Sudi.
Alikuwa ameng'ara.
Juga angalia hii mnacheza na engine hii gari juu. Acha niangalie jo Maybach. Kuzi nafikiria yuko na hii ya 2024.
Wako na hiyo mpya kabisa?
Yes, engine displacement. Hiyo ni engine capacity 5980 cc. Number of cylinders, you guy 12 cylinders you guy. Yeah.
12 cylinders.
12 cylinders, Joe. Ah. Alafu, mchikilo mnasimanga VX. Hii ni VX1II, you guy. 12 cylinder, you guy. Alafu, nini? Maximum power. 603 horsepower, you guy.
Hata si 600.
Torque, 900, you guy. Yeah, kuna gani tena, Joe. Hata ni onejua acceleration. 0 to 100 in what, Joe, you guy. So ni gari ya ajab kabisa. So
talk si juu ni turning force.
Oh, turning force.
I think.
Hiyo
sasa ni kula rounda.
Hiyo ni kushule.
Kula rounda ikuli kama hizi.
Hiyo ni kushule impatia stress mbaya. Madam.
Top speed ni 250 kilometers per hour. Yeah.
50 kilometers.
250.
Oh, hey, naenda.
0 to 100 in 4.5 seconds.
Kwa hivyo tani likuwa nimetuparada si 10 seconds.
Ni 0.5, ni 4.5. 100.
100.
0 to 100 ni 4.5. Taxpayers money, you guys. Inatumika
vile nifaa. Maybach. You guys, hiyo ndio kinampatia stress. And then wajabado yezi vaa zile saa zake. Zile saa nasikia walikuwa na vaa masaa za.
Lazima zifiche.
Tukaa mita hivi. So you guys likuwa nakaka watch you guys. Kama zile likuwa nenda nazo high school. Ni kwa mali pa kufinyo huko na mali pa kufinyo.
Mene.
Eh, kama mene. Mata bangalia hii mkono. Hii toye na nani yao maski. Nilikuwa nimesaya saa. Ya milioni ina ananiwega hivi. Hatu wakenye wasinione. Hatu wakenye wakinione na hiyo saa nakazirika.
Tough time.
Yuki ya mbunajua kakizungusha. Kakizungusha because alikuwa nakaa. Alikuwa anakaa nika watamangana. Mbele tu alikuwa anikalia ni kama amekuja tu hapo kukata maji and then aishie. So hataki kumbao. So dema kikazungusha. mpaka anze kumbao. Hapo amka kwanza amka. Amka matamka amka. Amka. Usisimamishe hiyo kitu kwa sasa. Sasa tuko kwa toyen huko. Mawazo yuko huko. Siwezi kwati unasimtaka kusimamisha na tuka hapa na unasikia hiyo mambo. Mtu kama Murkomen tunaona ile sama anawaza hii. Mabati kwa mgono.
Tikijo Murkomen alitokea na Casio.
Oh, hiyo ndio Casio.
Eh, tukafikiri ni cheap. Ikiwa bado ilikuwa expert. Hizi raya saizi hazina aina nini yote. Aduza pata
mshika mbuko. Hiyo ni ile watch ya watu wa Primo. Nilicheki.
Si. Ilikuwa, ni ile yake ilikuwa special. Yeah, so nisema ni around $4,000. Azi, around $1,000. Hizi raya saizi hazitaki yo. Mseka wa Murkomen saizi ukimuza what's the time. Alafu angalia phone. UK anakuwa depressed. Like I just used my phone to check time. Oh shit. Mm? Murko mm. Mwakombi, ask me again. Niangalia hivi. Bana lazima
wamekula moto sababu wametoka kwa udosi. Lakini sijui kama
bado ni udosi, bado ni udosi. Ni vile hizi show off. So chiki kama uliko na katia online na hizi vitu hauwezi katia. Unachikia kama kae ni raya kana ni. Unajua ni raya kama Oscar Sudi, wewe unajua ni raya inner beauty. So since the only thing uko nao ni inner beauty, you get you need a Maybach. Unajua Maybach iko pale nje.
Yeah, you need to bring up the beauty in you.
Yeah, dem anachangamka. You get Maybach ni serious. Unajua mnacheza hivyo jo? Wewe unapata jua raya ka Oscar Sudi jo iko na Huda Monroe. Wewe unacheza ni Maybach.
Maybach ni normal.
Kuna fano iko nini iko na Maybach? By the way, never no.
Yeah. Yeah.
Alafu huko huko LDS ndani kama kuna mtu mwingine ako nayo. Hata hapa na hii unaweza hesabu. Na hii ndani kama ni watu wengi wako nayo.
The last time niliona Maybach na ilikuwa kwa post. I've not seen one in real life. Ni ile Riley Daddy.
CK. Yeah. 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 You are gonna Maybach.
Ilikuwa like 10 years back.
Pia ufala wa gana Maybach, ufala Karuri. Umse wa
Karuri.
Karuri.
So lakini yake atumiaji sana I think.
Yeah, yeah. Yeye unajua pia ni free money jo. Time every time una matrick tofauti yo jackpot. Yeye mwenyewe ndiye ana hit jackpot. Yo hit. Yo hit jackpot kila weekend.
Hiyo jackpot kila weekend. Hiyo lazima ikupatie stress. Lazima ikupatie stress. Mtu kama Murkomen kwa sure. Zile njumu zake ziko intwaje zile ni maguchi.
Gucci jo. Gucci.
You guy nampatia stress. Akitoka tu kwa bedroom hivi anaona nibatie Gucci yango kina kutoka nje sasa tena alitoka tasa kwa vaa Gucci nibatie rapa ya ni ngoma hiyo because unajua ni visini vitu wako nazo bado lakini hezi vaa ama akivaa asionekane sio ndio sheria ama asipigwe picha acha tu yake hivyo asipigwe picha
sio mimi kwa naambia jo mimi ni za kwa natoa za ovi ningekuwa raka hizi Ai, tu mimi nikiwa kwa keja jo naichukua tu naekelea tu kwa deki jambia tu. Kuja unyonye tukiangalia sana. Unyonye akiangalia sana. Yeah, akitoa vibaya deki na la.
Masani ya kunyonya.
Yes. Yeah, kosa hizi raya kuna vile. Yeah, but ndio ifike mpaka level ya mwenyewe like uchikize president yuko like wana need to control these raya. Because na ishi design nyingine si poa. Like unanunua je Maybach. Hii Maybach ya say ilishtua wase. Mpaka vile Sudi alitokea nayo. Wase parliament walikuwa pale like. Kuzio parliament wasa wamezoea. Raya zinakuja tu na Prado.
Prado.
Hii raya imekuja juo na Maybach tu.
Unajota V8 ya nye uashtua.
V8
na inafanya hata ma MP. Anza eh bwana uno kula peke yako bwana.
Hiyo ni V8. Simone yonda yenye unasema hiyo Prado. Hiyo siku hizi si alikuwa anapatiana kaa present.
Alikuwa
anapatiana kaa present. Alikuwa na ikikuwa tu hapo kwake nje na
kuna mtam gani anataka Prado? Nimeuliza mara ya pili Prado na tupi napeana bure.
Una geiwa you guy.
I don't think unaweza ingia kwa
kuna raya kadhaa amepatia hiyo ndai. Kuna raya kadhaa amepatia na ndai. Sio pasi peke.
Yeye walipatia pasta fulani.
Yeye na Faruk.
Alafu lisikia jua kiambia nani jo? Walitoa zile zao. Hadi ira iko na poverty mentality.
Ni boni
halali. Historia ya poverty mentality. Ojo gena nikatia sana jo. Kuzinaonyesha si wote tuko na poverty mentality.
Hata ukiona mtu na kitu, alikuwa anasema ukiona mtu na kitu ya bei kali unakasirika but.
Atukasirika, si ukasirika juu ni taxpayers money. Wewe unafanya kazi gani? Alafu chikile raha ile jiuza. Nimekuwa nikifanya biashara since nikuwe 14 years old. Again nashindwa.
Again niliona hiyo live. Ilikuwa nimecheka mbaya. Mimi nikaa miaka 22. Nilikuwa na Range Rover. Ila ya.
Alafu ulisikia hii story imekuwa ikifanya business since 14.
Eh, nilisikia yeah, 14 years.
Na ilikuwa highway secondary school. Sasa the math is not math thing. Because the real story ni, yes, amekuwa akifanya biashara since 14.
Ah, yeah, yeah.
So ira haya na kitu inaitwa secondary school hawakupatana. Najua.
Wako wao apart.
Yes.
No, actually, see, yeye alienda ni KIMS. Anasema ni Kenya Institute of Management.
Eh, hey, asema hivyo.
Yeah, yeah. Na alikuwa engineer.
Eh, yeah, inajitaga engineer pia.
Alienda kampo ama?
Zii, so kiyo sojo engineer vile na come up. Yeah. 14 years old, masai za Ocha. Hizo was like, hizo Rift Valley na Nyanza. Inakuwaga kuwa makanika. Elafu.
Jumuji ulize gaiji na engineer toka hapi.
Sinakwamia ni hizo. Jujenda kampo. Kusabili aliwaka kwa garage flani. Tena kaangukia.
Na hiyo demand.
Ayuwa gana itisha. Kama ile time nyali tembeleaga, ojo kuna time nyali tembeleaga, I think ni police station. And then makarawa kapanga line. Siju kwa shona yo video.
Oh, sije cheki.
Wote kila karawa nampigia salute.
Oh.
And then akaanza kukagua vile Ruto, wakana kagua you guys.
I think niliona jo.
Uliona aga?
To power.
I think nili cheki. Alipigia yo gwaride jo. Wakapitia katikati yao makarawa. Na kila mtu hapiga salute. Kuna vile Ruto pitia katikati ya masoja. Alipitia hiyo.
Inaishi. Inaishi soft life jo.
Bamba inajua kuingia into these spaces. Yani kama kuna imekuwa power drunk ni hiyo. Huku mcheki ile time ya nini? Kulikuwa na security council. Time ya Ogola. Yeah, time ya Ogola. Yora ya ilikuwa hapo jo. Yeah. Your defense council, whatever. Security. Security behind closed doors.
Oh.
Raime simama hapo juu.
Wale wana protect Toyen.
Yeah.
Because I think yeye vile alijipata kwa hii story. Most probably ni vile saa Ruto alikuwa na run for MP. So Ruto ashaishia masai za Eldoret North. Sasa alikuwa na need watu wa mkono, watu wa ground. Akapata hii raya. Unajua kuna raya wa Galaki hivo.
Hivo ndo walikutana.
I think mimi nikishindwa vile alipatana. Kwa sababu Ruto ni msamesoma nini. Hii raya ni raya fulani ile tu nika. Class 7
panel beat. Ni panel beat.
Lakini akwe.
Sasa hivi kwa the panels.
Akwe MP time ya unye, si ndio?
Yeah. Alikuwa I think, si ndio? Time ya unye alikuwa MP. Ni time akitukana nani? Akitukana
Sini rae liku inaenda live.
Actually
unacheki vile saa.
Lakini hakuwa na hizo wa Maybach hiyo time.
Yeah, hakuwa na hizo, hakuwa na hizo. Hizi ni za majuzi tu. Yukata kuna rae zimekuwa zikipost jo nini video za Murkomen. Hei naandika siju ati Murkomen used to look like siju someone who acts siju at what. Murkomen jo mpigila tule to loafers.
Nuke
from hizo loafers to Gucci jo.
Atumezea.
Atakata Gucci mishituke kule. Hei! Iki yatu kweli. It was not designed for this.
Yukena jamaka vidole za mgu. Joja vidole zimekutana jo na lami ya iten. Mgu tupu jo. Tu vidole tuko. Hey, moruko me.
Wajia Gucci ni the Maybach of shoes.
Hey, juna jo vidole zimetembea nini mgu sana Ocha. Ewaga, umegonga mawe mpaka kakidole kambele. Unaweza pata ni kadogo jo kana tushana mahindi. Si unajua? Hii kucha ishaisha. So jo tukuja tukuko, tumezoea ku breathe you guys. Tuko ndani ya Gucci. I think kwa Kenya wako right. Kama wako wanaoneshana hizi vitu time ya unye, wafai.
Yeah. But pia kitu ilikuwa interesting this weekend still, ilikuwa the fact that Ruto ali have ile interview yake na kina Linus. Alafu ile libonga na kina Linus. Akasema kuwa by tomorrow which inamaanisha Monday.
Yeah.
Like Monday this week ile ilikuwa jana. Ati kuwa stories za office of the first lady zimeisha. Office of the second lady zimeisha. Na office of the spouse of the prime cabinet secretary. Unasikia hiyo? It's a mouthful. Office of the spouse.
Of the
prime cabinet secretary.
Prime cabinet secretary.
Lakini ita imiote ni kuwa na shindwa. Kuna raya moja iku inatembehaga kila pahali na ambia wasi. I'm the third in command. Ira ya mnafikiria life yake iku inendaji. Kusikama hindi the third in command. Na the first wife kuwa na job. The second wife kuwa na job. Where was the third in command kunendaji?
Yuga ipia wife alikuwa na command yuga. Ikuwa na command that house. Because of course kama nani unajua I think ini ilikuwa tu ile office of the spouse you guy. Ya wengine ya Dorcas. Ya Dorcas. We could have you know turned a blind eye. Yeah. But sasa vile ilifikia era nyingine. Yeah. Uliona liko. Udava dilienda akasema like pia mimi nilikuwa kwa.
Yeah.
But I think for Weta I think amekuwa alikuwa pamoja mission hiyo story. Na unajua pia yeye kwake is not the speaker of the house.
Yeah. Third in command.
So, because you akuwa na amani. Akuwa na amani.
Yeah.
Yeah. Mm. Akitoka job, I don't think hata Weta alikuwa anasema ameenda wapi. Ameenda kwa office. Alikuwa acha niende hivyo kidogo. Anaenda bunge. Acha niende hilo kidogo.
Yeah.
Yeah. So I think wife yake alikuwa amemshikia nare.
Ah, lazima. Lazima amshikie nare, lazima amshikie nare. Mm-hmm. Because yeye mwenyewe sinalisema ni third in command.
Mm.
And then sasa wakina Dorcas wanaonekana wako na ofisi, Rachel wako na ofisi.
Afu wife yake.
And then wife yake jua kwa nyumba jua.
Mm.
So niko shua kila saa alikuwa na.
Ni housewife.
Eh, natoka asubuhi, lazima alikuwa namtolea zile za ovyo. Wewe unaenda kwa ofisi, sindio? Unanwaje kwa nyumba namna hiyo? Dorcas atakuwa mtakuwa na Dorcas. Weta anakutetea madam. Nimesha ongea na mkupwa. Amesema anakupatia ofisi pale Alice Lazy Avenue. Wadukutafuti hapo karibu na marikiti yani ofisi.
Eh,
hey, alafu unajua asemi na uzuri. Because wife wa Weta naka discussion zile kama ameshukua shati. Unanipatia ofisi ama unipati? Ama nipikie batanisho. Aje naga kupigia radio jam. Ningetaka muongee na Musa.
Nataka ofisi.
Eh, nataka ofisi.
Mali anafanya kazi.
Mali anafanya kazi, Musa ananizarau. Eh, juu wife wa Weta naka you guy unaja.
Yako ancheka
na. Tuko na record za huo madha you guy. Eh, tuko na record zake. Na lazima ikue Weta sahi. Sahi alirudi kwa hao after hiyo kitu tu vile umesema.
Mm.
After vile Ruto alipiga hiyo statement because niko sure silikuwa around kitu kama 7 nini.
Yeah.
Weta hakuwa kwa keja. Niko sure vile hiyo statement Ruto alisema hizo ofisi zimetolewa. Weta alitoka tu kwa bus train mpaka home.
Mm.
Si nilikwambia hiyo mambo nimemaliza. Niliambia Ruto asipo kupatia ofisi atoe ingi. Niko sure alingia kwa hao kama hebu nitoe koti kwanza. Si nilikwambia? Enda sasa uangalie pipi ya kashakwa ana ofisi. Niliambia Ruto usipotoa hiyo kitu ama upatie pipi yangu na kwambia nitoka kwa serikali. Eh, hey, because sasa akona confidence kwa hao mbaya sasa.
So for Weta ni mbaya. Both houses ana amani.
Yeah. Eh, na at least moja anaweza sema order.
Ingine iko na disorder.
Ingine jo akisema order jo ni ngumu.
Ni ngumu. Lakini wamemuokolea.
Hati ni ngumu. Ni ngumu. Yes. Pigwa ngumu na sikirai na jichatia nimeonya ngumu.
Nangoja statement yake. Because niko sure. Yeye ndio mtu wa kwanza kwa hii gavana sema. Ruto alifanya kitu ya maana kutoa hiyo ofisi ya mapipi, ilikuwa ofisi ya uchinga sana. Mm. Ilikuwa ni IT ya kashi yako lakini hata nikashindwa.
Yes. Hiyo ya watu wa mlima inarushiwa noma zote.
Hiyo unasikia mpaka jana ilikuwa inatupiwa noma. Eh, jo.
Ilikuwa
kuna time joge alijaribu kumtupia noma but think Ruto kuna vile alimwambia tu yuko hata kubonga hiyo story. Lakini walikuwa wanataka kumwangushia noma.
Yeah. Na pia just, nini on Sunday pia vitu zilikuwa interesting kwa hiyo hiyo nini pia State House. Kuzo try kuimagine ni Ruto. Umeenda jo on live television. Alafu ka fire your wife. Jo kama ume fire your wife hata uwezi fanya ile story nyingine ya cover the face fire the base. Hiyo siku hakuna ku fire the base. Najevu. Hakuna luck.
Yeah, there's no fire tonight.
There's no fire tonight.
Ah, yeah, there's no fire.
Yo, you girl impata on. Aku mpata on hand.
Eh, alafu unajua interview inafanywa.
Yeah.
Kwa kile. The right now, anytime she's on her knees, it's for a different thing. Strictly talking to God.
Hiyo interview ilikuwa State House. And then hapo ndio mahali hiyo Rael alisema hayuko job. Na niko sure alikuwa tu around. Waje kitu ange interrupt hiyo nini? Angekuwa ni kama Lucy Kibaki.
Yeah, Lucy.
Angekuwa ni kama Lucy Kibaki angekaa mpaka hapo. Unawaambia namna gani? Jaga hapo toa hiyo microphone utoke hapo. Ingekuwa Lucy Kibaki angetolewa hapo mbio. Sina ofisi.
Linus.
Linus. Linus.
Linus.
Uliwacha wapi gari? Ulipaki hapa hiji ama ulikuja na cab? Ingekuwa ni Lucy Kibaki.
Yeah.
Because unaja Ruto ali fire wife akiwa kwa nyumba ya wife.
Yeah.
So wife anaishi hapo State House bado.
Lazima walale pamoja.
Na lazima walale pamoja tu.
Hiyo ni blanda, hiyo ni blanda.
Lakini unajua mimi nikumbusha nini? Mliche kile statement ya Ira haya tu. Ilienda masaidza nani inaitwa mtu wa mlima. Ilisha hizi masaidza wakale. Alafu kwa nasema vile ati watoyo wake wako wanataka a support. Ruto na ina make sense. Watu wake walikuwa namwambia ukisupport Ruto the government will come after your wealth if you lose. Tunacheki. So ilikuwa namwambia nini, so inasema tukakaa chini kama familia tukaamua tunapiga kura. So watoto inaka iko na watu watatu. Kuna watu watatu na wife.
Wote ni wabigi lakini.
Yeah. So watoto wawili wakasema pana. Bibi na mtoto mmoja akasema have me done kuna deciding vote. Sasa mimi kama mtu wa mlima. Akasema tufanye kazi na Ruto. Sasa hiyo inajitetea hivyo.
Alikuwa na bonga hivyo.
Yeah.
He did not back. I bid for Ruto.
Afiki tu leni bamba ni ile Kiswahili nilitumia. Nikasimama kidete. Simama kidete na Ruto. Sasa kama watu wa mlima.
Pia kidete nikaa kusimama na makende. You're ready to charge.
Kwa hivyo watu hiyo walikataa.
Yeah, walikuwa wanajua ile wealth inaweza enda jo. Kusina kwa hizi kesi kabla zianze. Hata Iraya anashindwa kwa nini na jam na Ruto. Cause kumbuka, by time Uhuru alikuwa in office, vile walifanya kwa the presidential debate, Gachagua alisema, yuko worth 600 million. Nakumbuka?
Yeah.
You get, as soon as Ruto aliingia, Ruto ana control judiciary. Tukue too serious. Ruto ana control judiciary. As soon as aliingia, kesi ananika, ikaangushwa.
Na akarudishiwa 200M.
Akarudishiwa yo. Akarudishiwa 200M.
Yeah.
Alafu, apart from 200M, kuna alikuwa na property dispute. Worth 1.5 billion akarudishiwa. So Ruto tayari asha kutengenezea 1.7 billion. Wewe kama mtu wa mlima endo unyamaze.
Endo unyamaze. Endo unyamaze. Alafu hakuna vile atacheza zile kadi kama za Ruto. Si ndio? Si anataka kucheza ni kama yeye ni victim. Vile nimesikia kibonga bonga hivi majuzi. Anataka kujifanyisha ati Ruto anamfight. Lakini hiyo kadi wa Kenya washajua sasa.
Yeah,
hey, you guys hiyo wa Kenya wako rada.
Ile kitu inamboni. Ibili yote ataki yote ya Ruto haijamjengea mileage.
Na amejaribu. Amejaribu sana.
You can and then hold press conference pia kwa LSG.
Eh, ako na yake huko.
Ati ako nayo huko.
Amejaribu mpaka alitry kusupport, akajaribu kusema ati nini wasikize vijana.
Yeah.
Lakini watu wanamlenga.
Akajaribu kutubia Nur Haji, Nurdin Haji whatever.
Wanamwattack ya. Haitampatia mileage yote. Because unajua tushazoea. Kutoka ile time yenye Ruto alijifanyisha na fightiwa, tukamhurumia. You get to join a scam. Wewe fightiwa, wewe fightiwa vizuri.
Wewe pack your bag.
Wewe fightiwa vile inafaa. You ni scam.
But still, tuki hii interview ya Sunday sijuka mlicheki. Na kama mlicheki feelings zenyu zilikuwa nini? Because me, of course, nilitoa my feelings about it. Mliwatch?
Mi niliwatch. Mi niliwatch yote.
I think, first of all, the president aku anajua naongea about nini. Whoever alikuwa na ilisho clearly, whoever alikuwa na muinform whatever is happening on the ground, alikuwa na muinform. Because yeah, he was too angry, like people can come at me, you know. So hata akisema kuna pata alisema sijui nani Masai alikufa hiyo time ya time sio lingia parliament. Kuna time alisema maandamano iliisha 10 AM. Na mimi nilifika hapa 10 AM hata kwa tunaenda nini. So ukipata ni msemanye hizi vitu zote anafikiria like it was coming for his power. Hiyo tu hata ukimwambia ati ukimwambia yeye ni aje guys were protesting sijui nini anakuwa anajaribu tu kutupa nini a divert story anasema goons criminals
yeah
na check goons criminals to be brought to book goons criminals sijui alifanya nini goons criminals whatever timings za wasi timings zote alikuwa nazo ni different unaangalia hata the people around him ilishopia the people around him they were afraid to give him the right information
so
ile time anapewa hizi facts na kina Latif na Linus pia alikuwa na jam alikuwa na jam kwanza ilimu expose ajui anything
ajui chochote
ajui
yani wale watu wenye walikuwa na wanakarada sababu nakumbuka kuna time Latif alimwambia blanda kubwa ni ati wewe usikizi kitu yenye watu wanasema and then yaka aka insist no
Muskiza.
I am listening nakumbuka akizusha
kwa muongo
you guy Latif naye akuacha akasema usikizi because wasa alikwambia tu hii bill itoe tu na mape na mapema usingoje iende parliament unajua walimwambia tu mapema unajua mayuto walisema mapema sana so unakumbuka protest ya kwanza ilikuwa strong sana. Nakumbuka ile ilikuwa Tuesday ya kwanza.
Hiyo
ilikuwa noma hivyo sana. Ilikuwa tu mayutu ni kiasi. So hiyo ndio taimange angewasikiza because walikuwa wanasema reject. Lakini sasa yeye akaenda, sijui walibongana nani wakatoa bread.
Sikina ishongo acha.
Walitoa hiyo ni taxi ya bread. Kuna tu vitu walitoa watu hapo juu kama tunne. And then akafikiria ataingiza mavijana box. So I think hiyo ndio kitu yenye niliona ametuparada kabisa.
Because rapcha hata nikiku interrupt kidogo. Nilikwambia ile time kwa nimeshia majundi limit Shongwa na Shongwa alikuwa anasema bread ni kitu ya wadosi. So lazima nikuulize jo. Mkiwa Madhare back in the days mko mnadish bread?
Niko mnadish bread you guy.
Si ndio?
Niko mnadish bread. Slam watu kula bread. Hii raya jo ni nini naisumbua jo?
According to yeye bread ni ya wadosi.
Hapana.
Alafu kitu moja fani anasema ati ocha waso kula vitu kaka kinanguashe nini? Ngwashe ni expect kushinda bread.
Ngwashe ni expect kwanza hapa Nairobi yeah. Uga. Ebu itisha ndoma. Kwa hotelenda tu itisha tu China ndoma.
Ndoma.
Organic. Sendo?
Ya ni expect. Kwanza ujaribu sasa ujitupo itisha ile yenye ni fried. Ndio kuna ile boiled.
Umejikaranga.
Hiyo sasa ni. You go to Jamin kwa tao. Nauliza mbona fried ni expect? Hati kuchemisha situmetumia maji. Hii si nimetumia mafuta na wambia sasa ya mbono na nipigia kilele madam. Nimeuliza. Jiliko mepita na mbao. Wakasema, nikawambia, kama ni hivo jo nipe mandazi jo. Nikarudi to back to you guy to factory settings.
Wakasema, no organic.
No organic you guy. Hano jiliko natry kujie ka design. Kama ya masos.
Yeah.
Ile unasikia a lot of calories. No.
No processed foods.
Ikiwa unasikia vile masos waga wakija. Yeah, yeah. No. I don't want sausage. No. Do you have juice? Fresh juice. So nilikuwa natry kujifanya hivyo nikajua ndo money expect. Ni expect. Kwanza tao. You get any expensive.
Yeah, so ira hivyo ni limit ni kuongea mbaya hivyo. Anasema na ndio soli set up president unajua na Israel's kwa around yeye kwa hata kuna nini nimekuwa nikienjoy itumbi sana kwa kuna ma ideas zingine zinacheki na stick joy kama ulisikia
ile niliona ukimwenjoy okay ucheki na hiyo raya
ucheki ile story ile inasema ati wasolingia parliament wakaenda straight for the armory. Wewe ushaona hizo video zote tumeona za TikTok umeona hata msemo mmoja ameenda akasimama karibu na gun
zizi.
Kwanza kuna part, umenikumbusha kuna part alikuwa ignorant sana. Akasema he feels forex. Shouldn't have happened in his mom. Those protesters. They overpowered our police. And they took their
took their firearm.
At sasa those violent nini protesters nilianza kujuta people. Like are you?
And then the police had to neutralize. Sayo Ryan itwa Larry Madojo. Iko mpaka na footage ya vile wasoli kamkuangushwa. Ndio hivyo?
Niliona hiyo footage. Yule kijana amevaa white mwenye alishutiwa.
Rex was shot by by goons.
Na ni clear kabisa alishutwa na kikarao.
Si kuna video? Hata sura hiyo karao siko online. Watu walichukua video, wakazoom in, wakatoa sura ya karao. In fact hata karao watu wanajua watu wake, wife yake. Hakuna So kama kama, kama raia wanajua details za ule kara walishutua boy, itakuwaje president aje? Unajua ni kama mwenjoy.
Yeah, yeah.
Ni kama walimuenjoy kabisa. Because alikuwa ametupa mbao. Kila kitu alikuwa anasema and then alikam through kama unajua mtu wa mtu you guy. Mtu akona mtoi anajua jo. Kulea mtoi kutoka kuzaliwa. Hata kama ako miaka 5 ama 6. Rai kimuwa inakuanga. Usichukulie lightly. Unajua alikuwa anaona kama anachukulia lightly issue ya watoi kushutiwa juu. Nani alimuuliza Kaikai alimuuliza story ya kale ka kijana Karonga ka 12 years. Kale kalipigwa za mgongo jo nani jo.
Still alive.
Aka dismiss teke teke. Ali dismiss your story teke teke kama sema you know property akaanza story mingi hapo akataja 2.4 billion kwanza aliruka tu straight kwa 2.4 billion.
So
ni kama anaonesha raya huu mto hii hatuwezi mkompea na hii si unajua na hiyo si poa.
Cash out of work.
Hiyo si poa.
Ali
hiyo statement haikuwa fiti sababu
you can my grandmother if she was still alive angepatia na a better assessment of what happened. I'm a state of the nation.
But I think nini, unajua president waga lazima kuwa na advisor. So shida ni akina Itumbi. Hizo raya ziko around yeye. Utapata zilimchocha. Kusikitu kama hii lazima plan vizuri.
Exactly.
Time kwa mimi naweza kuwa mtiaji. Unacheki kabla inasemekana ganani siku za vile moyo akiwa deputy jo kuna karao alikuwa na kama na mseti vibare. Unajua hivyo.
Eh.
Raya kuna kama na mseti vibare. Kani kwa Nick Ruto jo. After hiyo press conference jo mingi kwa tuna Itumbi nikimseti vibare. After hiyo time kuna you get time kuna nini?
Landi.
kuna raya nini hapo? Kuna raya security hapo. Unafikiria uko na uhuru ya kufanya chochote kile unataka?
Ndiye anahitaji kiboko ya nini?
Ian. Kibalizana na wewe sioni kama ujinga wote itabaki. Sioni ujinga kibaki wewe. Yeah. Ni set kibare just juani. Because utahibishaje buda hivyo? Because ubuda ile ilikuwa trap. Like kwanza ukishati kile list. Well, so who are the interviewers? Oh, Joe Ageyo, like over 20 years experience. Linus over 20 years experience. Alafu sasa ni nani pia?
Latif.
Latif over 20 years experience. Usema, hey, my bullshit will stand here.
My bullshit is
Kwanza watu kama akina Kaikai. Kwanza nani? Ageyo. Guy alikuwa anaenda kusema kitu ya ufala na muinterrupt. Hiyo ndio ilifika mahali mpaka alikuwa anani kama anataka kulenga hiyo Mr. President. Na muite tu Ruto.
Tell me
because alikuwa Mr. President. No, let me know Mr. President because walikuwa shajua ira yao kiachia. Ataingia straight kama amedivert kwa hiyo story. I think walikuwa shajua. Ukimwachia bonge for like 2 minutes. Atatoka kwa ile swali yenye ulimuuliza, aingie kwa hizo story, sijui kuna biashara, kuna mabizi alikuwa anasema, sasa hizo business
use. Baya fata life,
ukaenda unga, alitoka na ile talk, ile talk ya Maybach you get turning for.
Alafu jo alikuwa anakufanya na unga na fertilizer. Lakini Israel pia hazikucheza fair. Sikile sasa hizo nimwambia jo Mr. President. You want to play your clip of things you've said? That's not fair. Yeah, president.
Receipts.
Yeah, niko sure. I'm seven. You're gonna watch your shit. This is a bitch. Like, I'd never take that. Yeah, they'd go missing. What you kido? After ile like one habari watatu walimaliza wakapatikana kwa ajali ya barabara.
Hey, you guys lakini pia wako na roho. Unajua mko state house jo. You guys unajua mkiwa state house unajua mezungukwa na makarao. Kwanza ile gate ile ilikuwa gani gate A. Niko sio kuna raise kwa zinaona hapo kwa phone. Au makarao atoe amri tumalizana hapa hapa. Unajua zinaona zikiwa hapo nje.
Mimi wangeka to commercial you guy. Ungeuliza, where did the other journalist go? Hapo ni ile ni ile place yenye even I don't think you take tea after that refreshments. You go unashuku everything.
Mimi naweza toa za ovyo. Mtrai kutake tea hapa na mimi ni kruto. Kuja mnaongea juu austerity na chai. Austerity gani na mnakunywa chai? Then you guys naweza kwa mtiaji because
I was checka nazo.
Kitu moja ile kitu me happen hii presidency ile sijafurahia. It automatically it sounds sexist but I think that Nick Ruto should have been more involved than Charlene. Nacheki.
Yeah.
Cuz Charlene ana represent Madem na Madem wapendani. Yote Madem amekuwa kitandika nani jo like online jo hate gage na kinojo like, kiwa boy kuna vile wase hata kuchukia but kuna vitu alafu kuna vitu tambia buda like e buda jo e press conference hapana this is not the time to do it nacheki like achana hizi akiraki na itumbi au they just want money they don't care ajizi raya so fun kushua mtu ashazifanya zikakuwa dosi
nika nafaa kuwa so powerful yani sai anafaa kuwa na intimidate hata akina itumbi like itumbi why you keep on telling my dad man F off
Nick amezoea huko mpaka akipatana na nani kipatana na David Nico like hey, what's up bro Billy's are too much are you my guy
I love what you doing
but I think pia ndi nimeona ameacha zile matusi zenye alikuwa anasema
yeah me relax
for the last like 1 week hata niliona ni kama ako apologetic kiasi anaanza kusema tume mashida maliziko nini I think Ruto kuna vile aliwacha pia akamwambia wacheni zao wacheni kuongelesha watu mbaya unajua guys unajua raya especially raya ziko online mob unajua ziko jobless. Juhu watu wengi wako job, wako kwa ofisi wanafanya shughuli. Lakini kiyo na raya yiko tu online. 247. Inamanisha juhu wako idol. Juhu wako ready juhu kudili na wena hii advice yako kwa kwa president the whole day.
Ako njenzi.
Alafu hii raya ni kama ilikuwe memuwa kubishana na ama vijana the whole day. So nuna kuna time alikuwa nabishana na mtu like the whole day. Brush nuhu ndi, juhu anajibu jibu.
But I don't think nani ya mwambia calm down. I think on the contrary nani, Ruto amewambia. Close sources wanasema like alikuwa anauliza hizi raya mnaogopa nini even when he went and did that press conference peke yake raya
even though
ambie ni want to
bazimenyamaza
chenye
zimenyamaza
chenye I think imefanya watulie ni apart from sharing numbers sai dudes ina share location
Yeah.
Place huko jo.
Hiyo ni risky.
Saizi, kauko na kampango wakando jo wezi enda. Jo. Jura hezi nisa tuka msalimia. Mwana kubaka hako nza kutafuta ngoza. Time your life is at risk.
Kushua ndia kiyamuka angali yangi siyo.
Kuna kati.
Yuge unoja hata mpango wakando unajaneza tishira ya mbaya. Mtu kama ndia kwenye mpango wakando alafu wa dema mutisha dua katae. Hai dema nambia. Ni share location. You gonna pick a picture. He's here. Gen Z. Umoja Fest 3. You guys Gen Z. Ndia komta. You guys Razine.
Razine za kuja.
Razine za kuja mbaya. Razine za kuja mbaya. Juu, I think, hawa watu wengi, hawajaijua. Unajua watu wengi wameishi na hii, wanajua power ya protest. Wanajua protest, wagazi kona change. Lakini sana sana wanaonaga hizo my area za, na huko tu inje ya, Nairobi, watu wengi hawana rada ya protest sana. Sasa hii ndio nimeanza kuona wa you guy.
Kanaweza kunikia.
Baka ni kitu ya mani makueni niliona. You guy wameanza kuona.
Anaitwa Mtula Kilonzo Junior jo. Hali try kupitisha bila kambwa iko nene. You guy alirudisha raka. Raka tulia jo. Basi imenikumbusha jo. Mlicheki leo wavinyandeti jo. Yeah? Yeah. Wavinyandeti jo. Ali seti pole moja ya stima kulikuwa na ka pole ka stima akaweka street light you guys jo alafu kajeni ka congratulations governor for always listening to us akitumia account yake
why
manisha ira ina run account yake hili sahau alafu unajua unafikiria ni kitu poa you guys ni ka street light ka moja na uni governor
like ukishatoka hapo
ama
yingine si kaunti yake
yeah
kolibari kaunti
so tuka asha i delete tu alikuwa ameka hiyo tu
wavinyandeti
tank wavinyandeti tu yandwele si pite tu
gaeja mwanzee wanachoma bana
they are burning
hata kuna kijana niliona ameshia kwa mtandao I think ilikuwa ni huko Mount Kenya ameshia barabara imechimbwa amesema hey protest inafanya kazi MP wa huko ameamka.
Yeah.
Ulele
video picha. Yeah.
Eh kuna raia alikuwa amepiga picha. Raia imeshachimba hizo mara mvizu eh.
Sahi kama huko ume kama huko party ya kuiba sana. Pesa ya nini? Pesa ya misappropriation haikufiki. Sahi ni kufanya kazi. Hauna otherwise. Sahi kama utokee kwa mtana tractor you guy.
And then inakaa kutokea mtao viovio. Imeanza kukaa si cool. Unaona vile MP alikuwa anatokea, anaenda juu kuna place nilienda, suka ni Murang'a. Huko tu ma central. MP kulikuwa na ma MCA, manzee wame lockdown. Wame lockdown ba you guy. Yeah, yeah.
Sunday wako nashinda churches.
Wako machachu kuocha.
Sunday.
You guys said that announce unatokea tu. Uchike da president. Uliko naenda Naro kujua. Hata raya Masai yako anajua. Alishtukia tu ameingia. Nike like say it's kamenuka. It's smelling. So acheni. Chekini jo. Ni Wavinya Ndeti Oduwole. EGH. You guys, this post was deleted by the post author. Hapa jo vile kaandika. No, my dear. This is what... It is from my beloved people of Machakos County. You are always appreciative of my work because I listen to them. They are my boss and I love them. We don't want you to love us. Umadha ana represent shida ya Kenya. Raya zilikuwa na choice between Zioka Wata na Yandwele Sipite. You guys, Raya zikachagua Yandwele Sipite. Like tukue serious jo. Na hiyo pia
nasema. Huyo Wata ni mgani mga?
Zioka Wata unju. Alikuwa na wa Safari kwa mjo. Yeah, ni Raya fulani jo ilikuwa. Wajua Raya na waki Safaricom, like alikuwa kwa management ya Safaricom. Unza taiku imagine uni msi, like ame, level of knowledge yake.
Amekuwa kwa management.
Yeah, jo. Ama ni Zioka Waita, si Wata.
Odi Waita.
Waita. Zioka Waita. Hii Raya isiwe ya kawaida. Ilikuwa ga?
Kwa hivyo, alikuwa na run na ye?
Yeah.
Mutu wa kurani time?
Yeah, mtu wa kurani jo. Mtu wa selikuwa shafanya two terms zake.
Oh, yeah, kweli, kweli.
Yeah, so kumkwa ilifanya duyo two terms. Alifanya two terms. Kazisha A&L Hotel. Kwa yeah. Kuna Raya Lambisi kuku engineer.
Ya kanza kuweka nini. Kanza kujenga chozi kiangalia neighbors.
Lakini
ira ya jona shida utapatia je dem like nusu hoteli na kuachi kwa ni deki yako kuna shida
gani? Yuga alikuwa na kautoi fulani yo ni kadi
hapo ni deki hapo to is they have the biggest deki they would can
we don't believe ya
so no na hiyo ra nyingine pia haikuchelewa
na nini kiongea buta ma spouses awa wa suti wa shaingio gari ama.
Yeah, maswali. Oh eh, kosa nyinyi ndo kwanembejo suti anakoga. Kale sika wife, kale kadem kwa kana twerk na yeye si
wife. Ah, ako sika wife.
Kosa actually hiyo ni noma nyingine.
Hiyo ni ngori nyingine. Hakuna tu vienyeji tu wili you guy. Tu vienyeji tu wili you guy. Tule original capseret. Sieti. Yaani wanakawaje itoka hiyo constituency.
Capseret. Capseret buddies.
Yeah. Kuna capseret buddies tu.
Wanatoa juu Maybach.
Hawajui Maybach you guy. Sikuna Masha bigano picha wakiwa wawili you guy. I'm an African man. Kama pipi analeta shita unaongeza ingi you guy. Wote unajua wasi wako na muenjoy. Wanaambia wanafanana. Wanafanana. Hakuna upgrade ati ya bibi mdogo na bibi mbigi. Ukiangalia kwa mtandao you get it. Tuvie nyeji tuwili.
I think hata kwa hii time liko kwa podium. Wakichanga do ya rampe. Walikuwa hapo nyuma. I think hao lisema pia wame.
Walikuwa
metodo?
Yeah, so likuwa hapo. Walikuwa hapo kwa podium.
Iko picha kwa mtandao. Kuna kamoja, kuna mmoja mnono na mmoja mnono.
Wacha nicheki.
Ni kama halwale. Halwale unajua kuna vienyeji wani.
Yeah, nilicheki kicho. Kuna ule wa kwanza. Ule wa kwanza unamjuaga. I think tushaibonga juu yake. Yali kwa nakatu. Ule kabla do.
Hali kwa nakai kolomani mbaya.
Haka mwisho ni after do isha patikana. Sajibu. Ni after do isha patikana.
Hata ikia tozi kwa kola simu.
Yejo. Uwa kwanza atana shugli jo. Chanjiki, suti wives jo.
Uyo.
Gano joga, kuna ule.
Hathai Maybach material.
Joa, nimeona joa mavienyeji wako.
Umewa cheki wa mbili.
Nisi kwa na mwanja ni excuse hapo. Wa mbili.
Una cheki, jafo umevalishwa mpaka the same color. Ndiyo siko sana. Ojo, wakivalishwa. Wakivalishwa different.
Iyo moto.
Wakivalishwa different colors. Waneza kosana jo yunga. Sio jo unavalisha the same. Ndiyo jo. Mnanipenda njini watu. Okay. Nawapenda njini watu.
Ike ndi hiyo foto. Alikuwa make caption jo. I'm an African man. Ike alikuwa make caption. Hey.
Usikia ajui Maybach jo.
Awajui. Sina chikizo. Wamevatule tu pumps tu wakitambo. Sina kumukazilo tu high heels. Nikilo tu wakitambo. Zile high heels.
Ina hila utili dati pumps.
You guys jo. Ntule tu pumps jo. hata mada alikuwa na utu
aka stripper kanajua Maybach
ka stripper na unaweza pata stripper ndio kana enjoy gi Maybach kushinda hao sinajua hivyo ndo kunaendaga
lakini najua anajua V8 V8 Prado akiona Prado wana loa kuloa lakini akiona Maybach wanyiti rada anashindwa kira ina furahiaje hii gari ndogo hivi tu pale ana explain jo iko like okay. Guys, let's try to check out. But easy raya. Wacha tuone kile kitaendelea. But mimi nafurahia vile raya jo zina put pressure hapa nje. Okay. Raya tunafaa kufanya ikue hell kwazo. Like unaiba pesa ya serikali lakini kuikula inagonish.
Kwanza hii ya ma MP managers mbaya. Unajua ma MP ndio shida you guy. Hii ya ma MP sababu for example kama uko ocha. Naona wanachezia garaya mbaya. Jo every time naenda ocha jo. You gonna jo kutokelea time nilienda ocha nikiwa mtoi. Mpaka wa leo jo. The only thing jo iliyekagwa ni stima jo. Ni stima. Na stima ijayako na MP. Ni raya za kawaida pol.
Zile maumeme pamoja.
But kale karodi ka ocha kana kwanga same. Hizo karibu 30 years. Zii. kuna malikali ya kagwa nini mbele kutoka kwa tao. Kaka kuja like kituka kilomita moja na kakaishi hapo. So nikauliza mother akasema alisema ati padei si watu wengi wako na gari. Akaiachia hiyo area.
Raya fulani.
Raya fulani huko ocha. So mimi naona hawa ocha wakianza kutolewa teke juu vile tu yeye anasema wakienda ocha wanaenda gaidha arambe.
Mazishi.
Ama mazishi ama ka fundraiser kama mtu msik ama church. Yeah, waendagi development. And then wana claim hiyo do wanatumia ndio do ya development. Juu wanaendaga anatoa do. Waendagi hivi.
Okay. But wacha tuone kama hizi raya zitaanza kulive. Zitaanza kulive nini? But very soon kuna mse kama Murko ame nampelekwa hosi. Alafu wana iko na bandage you guy. Juu ni ile saa kwa kitu. Unje tu ni saa. Ile haita ba size zetu za kawaida jo. Yeah, umepata hata si mbali. Yeah. Imeishia vile wewe ndage zile matrips za majuu.
Ameenda kuchukia Arsenal.
Afuta na Apple Store, si ndio? Apple Store. Afuta ndio saizi kuna ile Apple Watch 9. Raingi chukua Apple Watch 9 pa. Jo Apple Watch 9 ni kitu kama 500 pounds uko hizo. Like, vitu za maskini ka. Nani nicho. But at least what to check how it's going to happen. But me kama mimi saizi kama mimi ni kruto jo mimi sana kuanza kuarasa jo. Mimi ziraya jo. Akina mur nani?
Hawa bongai. Hawa vijana.
Ndio hata ni za mtolezo hizo za ovyo. You're giving my dad bad ideas because you're fat. Start running.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.